Tout le Ọlọ́run adápaga.
Nana nyamia basa mbolo nzuo. Yoni ya miyaji muza manyamia. be Sabusia, or to give me a job.
Baba, me, and I be a
young, yummy, or Baby Sabusia, or to give me a job.
Baba, me, and I be a young, yummy, or Baby Sabusia, or to give me a job.
Mi ya 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 mi